ZWAP.com.
Otherwise, fanzi makamba zambiri zima deka nekitso kufeka zibangiri maringi mafelo zose zili rede komandi lole ndi kukai kilebe umasiwa mkazwa mi ndi mangofuna kuti ango kala mkazwa pi osa timbwerera wabwerera waderera waterera osa ndivera zokamba ndi mkazwa nji opepe vuto wazako ndi madiktator mumoyo wako suma ganizira Zomwe ndi mafira, umakaikira, umangorira kote
Oh God, oh God, oh
Wala.
Nizi nyama zanji muna divasas God, oh God, oh Me, me, me Me, me, me
ZWAP.com